cho endla mhlolo he ungafiwe loko xikwembu wa xi endla mhlolo ungafiwe loko Jehova a endla mhlolo vafi va mpfuko loko
I'm not a fool, I'm a joy.